Chore chaveni kuchoga, ujigombera kusene ogno. Naribu siyancho hiyo, kukusinagi wa amba kuchi ibangi, teba gonzia, igu kwa kusuro. Senamula gonzia kuni kwa kutu, no, kusurogo. Sawa kwa kulika kutu, bobo, ni niri anini, bobo, nere di upanga jongo, jinji, utegwa, bantu basibe kuchi, kondili. Ndaya jindi jimi, negari kubelega, uma kampani abulea, antani matantilo, hili ondagari igusama mapati nchoveni, ampigi, mulingao iguzwa, uwenda, intamo, jamala itimanji. Ndagari utanda matantilo, eyo, muga, eho, mwenzi mawangu, wakari, wa switchboardi, nilima simpe, ba, kitha, uge inga, pamusiba, igabo tulogo, hilo ilisi wakati, bili, pangajo ongo jinji, uwa mtu mwenini, oyo, oyo, wega sora kukona, kesele muga, majombo mapati, RGC mpigiri, ketanta matantiro. Indagati, idisi, nilimu chonto kapati, lede, ulegela onse guzi wakuti, mkondeli, igupangajo ongo jinji. Ndaganji wabu yo, Mwitwa Mugesu Nehi, Nambi De Uti Mwezuma Mwotu, Mugesu Robasoni, Tago, Muswangano Usein Oguno, Ugambo Uti Ulijisidwe. Yagwe, Yagajis Ilino, Yaga Vikwa Mugati, Yule Tua, Aguyambuge Wa Buruasi, Mupantutumans Elio, Yanda, Uyori Chuzia, Naera, Yagupamba, Eloi Ulimboli Tata, Iwuri ndiswe ogunu, mkabela tulamu yanda. Ilu ndagati, uwesuwe ngila ono, mamini tibu yo mashonto, mbusu angana, ndati ndiolomba imbungano, uti tonsi, kugo mbele, kuseni ogunu. Ilu chunga jindi, nanka, vyo, landisya eleri, ilino, diaga gomena, igu piringana, naji tujimui, diaga sekwa, mungati butensi, alimi, perete ulitenda. Awuli kwisya. Mwesura ingosuruzi waka pati mwuri nyonsi mbomuzi iguzwa rumamba rwanyiga rwabiri. Oyo waka tubura uza paurwa. Ewe utini watari mwotu gareza natari kupona noguba wawari asigitwe aga tigabafu wajindi ilafu manza aga tubura omu mauru aga tubura ansinga ya kubongwa yonse ya kanyunga nisigwa ero dokotela wakati igutina igachipona liyose tageni kamo uluzi ya waleza ulaberega abusuba batanta azintuzi yonse leza wakaba mkwasi ulingwe kamo walo mtu uligabotu kabela tulamu yanda ero sebo tatuli pe igutina tupona gabotu ejo tagambi kuti tukasi twaguzwa igumapenzi mukasimpe jamba kutimapenzi onse alala irwa muzira izyesu kambo ulima fawi imanji gumululami peleza ulamufuna kulingao onse ejo chajibe la jabulemu awo tuwalomba mpailo musale sale kuseni ogno wamoge suloi nalibu siyana uli umi umu neguba uyanda mpailirwa uyanda kuhibarugwa mumaji amo pailo alright that's fine. Waromba boyo, yutamiga manzi ago, ya, eyo nchibotu, atuimbigire boyo ashonto, utina, mulanda, uyindi notu paila.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath.
Mwami twasiga sunu, umatariro a sabata, alimisuba, yabu tola inzira, yabyo eno, yurugila atala yanyiga.
To bring light and life to those things which it is ordained to do so.
Uleta mumuni abumi uzintu ezio. Uleta sarirua iwi itabobo. Ilio umatarigilo agusuangana. Walo tulijavilo. Jambungano yago.
That's been called a whole fourth.
Ilio yada itua kuchachira misuangano. Ya kuponya kuponya kukunyama ya mibiri.
To fulfill the wishes and desires of our blessed Lord.
Akurombo siya kwa mwami Yesu ulelegedwe oyo, waga aswa nkambo gansotogazi Yesu. Kabela kumikundewe toka ponisiko, elio tuyanda igulomba, igumatarigilo. Akuswa angana, mwuri, mwogu tariga, igulu gamba baba ago, mwuri imbo. Amyo Yesu ya tariga igusikurwa, uti inga, kwa ibaruga, useni ogu, mwami, mwesu wesu uyanwa igapati. Roy Robason, mulanda wago mbombe. Yotwezi kuti waga funabumi wawe, mumasana ankondo, alimi, wagari mkwasi gulingwe, edo sunu, wajiswa ilwazi. yakuti tawe ngya lutaniga kuchikombero. Ino mwami kujindi nibakali ikukomba munganda ya John Mark, wakali angelo olaseruga munganda ya ntolongo ogo, Petro mwakali mubwange, hao yango yakachuka ya masesege, akumusorola kuswa. Omwami, yebo ujiriresa, mubangelo, bali ulairua iwago useni ogu. Kwalomba kwa mikuchi ujindi nukipaira obono, munganda yalesa, utibangelo, bayo serugira, munganda ya mwesu Robertson. Ibianda wakwe, kuba kubusena iwagwe ogunu, perejiruasi ya mwagasya. Ili wakwe kuchi bangelo baleza, pamuhune, imuponya utegwa agonje, iwe za busena wakwe, munganda yalesa. Ulibamu bambi, Gaga inka, mugu kwaba, bari jisitwe alimi, kwa mugu na mwanagasi, wajipati, buli, mwari utandila, iweza, kiuno jagwe, watandila manzi agwe, jindi, nali, ubantaya, umatende agwe. Wasi ya mwanda ya lesa, uzopone seba, kwa paa mwami, launka, kaenda, kusuga, abugu busi, mwanagasi monini. Bose wa mwini batambiga mansa abo, bunji, wangao, anyamunwa, kambo, ulile mbeti, alimi, wagabarugua, musingi, zitanze, uli mafabi, umulami, kerelesa, ulamukuna eguswa, ulingao onse. Awe kuchichuru eguswa, sunu, mrushomo, mabogo, arushomo, ayo, tuhuna eguswa, ujeswa ama penzi. Jindi uswangana wakola, awe kuti utavi ugompene, umi agatigesu. Kopa mwami kuti onse utashomi, awe mshomi, ele mburi mboti yela, aki iliago. Awe kuti muya usalala, uligese, agulivika mumio Yesu. Alimu au, aguli chila ila igusigila, igabe mijelo yachwi. Kutuji chila yeji, mwami mburi, mbotu watanigide imituesu, jabu wombe, musinaria Yesu. Amen.
You may be seated.
Inga makala.
Just before
Kautana kunjira mulumbe. Wakuswangana useni ogu. Ndiyanda kuti mubike mumizeso yanu. Munsilo ganeni. Yutina kulimu yonu ujisi. Yogesia kabila uyanda. Uyochaniga. Uli imi miswangano eyo. Yoji tigila mu Middletown, Ohio, italigila muhulo, muhigi, yoveta umasana asihuga. Sena ulibuzisina ibusena wasihuga jini? Mugaso Sullivan, Middletown ni njidrokoli nini yela iguti, itangila muli Jefferson V. Ogno, musana wa basketball. Mugaso Sullivan walo mwembeli, oguya ukumwa imwi ya mamugano amagani mawotu afide walo. Alimbagani alisambomwe, akambia, nilelega anto ome, mumuswangano, oyu, weagugonzia, umuambila ogo, masena asifuga, kwa bede. Ilo, weaguba, kwanga tunini, amasena asifuga, obo, wa amewa, ugo mamela, ibantu, abo, weanda, weobora. Ilo, miswangano, yotariga mukulo, usiga, mumuchivelo, masuba alisambomwe. Ilo, taugami msondo, kambo kama mugano amwe utegwa bagonzie iguba akuswangana, wali onse, antela kuyoba akuswangana, iwa kuponya, nami pailo, yaba jiswa, iwusigu abumwi, ilo onse mtu ulitambidwe. Ilo ogu, ya utalia muhulo, wateni usigamu 15, muhulo usigamu mjibero, ili utina ujisi, uliogezi alimi, ujisi, uliogezi ya, iguora, kabela uyanda, yogu maninisia, jira, Ibobo, hey, masimpe, tioko mana, uutambula. Nye nawe umyamia gwalo kuri gabo, igata bizikwa, mrupisio, wabuna Kristo. Ibasyale useni okunu, agujieya. Agulibambila kumulimo orupisio, ya utovela itandila mamiti, ali magumi, one awasanwe eno. Na yeyela, ogo, kulabeta okunu kujigombero.
Very prone to encourage people to be baptized
in Christian baptism, knowing that it is essential unconscious salvation, for it is written by our Lord, last commission is last. Ulaila wakwe wa mamalino kumbungano.
Or as he commissioned the church last, he said,
Na mburi mba gala ila mbungano, mama nino wakati, kamuya mwenyika yonse, hafiyo gamba wakama gani mabotu wantu wonse, oyo ya kushoma akubese kwa uyo ufutuga. Hafo watulize kutienchia ndisi kuteki, tuerede kubese kwa kuinda kunyigisi kwa. Ile chobo teruwa guba amuri mao, yu lindwe, uri umwi, wala mwa. Mumoyo wakwe uti Yesu Kristo mana waleza oyo waga fida imfuna basi sivi. Alimi wagari indwe waga fida imfutula kabela uyanda iwola kubesi kwa musinaria Yesu Kristo. Uja tuwa iwa sivi siyago iwa amba kwenyiga iwuti ulashoma sivi siyago uti siyaja tirwa. Kabela eno uyo basi wia wa mwami Yesu kukwe sagwi imagwago. Iutinatogwe imungano ya winka inga kwa kumana iguwa andwe uswanga na asebo tarujisi mamembala unu yalo nchigomero ya wonsi mubili wa Kristo ya igabungwe gonsi tulaini gila mbuli igabunga kabanwa tubungwe tonsi halimi tulajula muyango iubantu bonsi tawwe magani mbwavede mbubala imugwa naga siensia bonsi baritambidwe. Ukumbwa uyanda abole ili kutina towe mungano imi inga kakomana yulingwe iwola iwuyo uyo swanga na sebo tawwe yintu ya kuswanga kukora vyo monya mungati jindi miliango ya churwa aguswana na asebo. Kukonse kuyandigana kukora vyo mbulibobo kukora moyo uchugite vika magugo ago kukiri agutu kwasya mbuli motu indani na kumbere kambo kabwami waleza. Kamu tuwashoma kuchuola yalino lilafuwa hui mchijindi sinti yonse yagambwa mupaibire siyosu lisikwa. Tawe kusumba uja pere kwenji wanu waga gala ya kushkevu. Igambwa kwe kuyo eni kusubabu mwe mbuli waga baru wa kulindime ibuswa umutende wa Canada kuinda umwe nzuma. Wakati utina le sampari ulirwambi jaigu mwaya usalasya tempele alubo yabo nabana kapitalisti mburi mwaga yita kumatariyo. Abobo eno inga mabala agati ya misila ulirwambi jaigu mwaya tempele alubo edyo yabubi muna komunisti inga weleda igwamba ijintu mburi jejo wakajisi ijintu yimwe neguba mbombo bo.
It was the capitalist in the beginning that caused the trouble.
Bagali bana capitalisti kumatariro bagali tamapenzi. Tuli bana capitalisti. Ndagamu kwa mwembeli wesu uyandwa igapati. Mwesu neveu igamba a televizyon yawe na gapepele igaredi. Kuseni kumui ogo. Bagalolo la maningi mumise soyangu. Segonji wejeroga, ndagaji barula kumwe nsuma masibu ainda. Ero ejo jagali jeji, iwoti, niyakuba, kumane kukichamu ya usalala kuswa anjiga. Watubuwa mbi, wamugano ya tulengwa, iyo sumu nanchonsyo, mungutasiba kwa andano. Sena mga salagu, nangaye, bagaji mweyo. Saa ejo, yagari ugan kamanisha tabawasimu ya usalala abobo tabagasi hindi wagunka halimi bayo sumalanchonsyo mbubonya ibuyo hindi umiwa mamanino aguna matigwa mumuiru wa Kristo bayino sumalana usala iuleta basundi ulinguwa mkambo tabasi uti ninsi eri ugombi wabo watulengwa uyagu sumalana mbubonya mburi mbubwa gabede. Ina inga keja mkwa ilogo kulindi nye mburi mboja gajita kulindi me pere agu gagari gambo gagan kamanisya utubayo sagana logo uyo musirengwa siyabu gombi usigila tabaga finyota ya mwya usala kambo tabazikuti waloni nzi ugutariga leza goba aluse kulindi swe mwesu ndiyanda kupona mwumi obu uya ndisya iwangu mani iguti agwalo iushonto wakupenye iwangu njo jisiba mwumwani wangu lelete iguchita njimu ejo jinga ya mwpenja inga ndagonja iguchimfwa mwagaindi buyoga nini amalege ulike iutaba agwa seandi iguwa ogunu ajindi ata uwa ogunu ndiyanda uno mkide elio ii mnene kamo takugabi iblowa ajunu jaruse uyoga mutima abusi ibunji agusia bose na usalala tabuno jisi loya ogia wabugomberezezia igambo yesu yindi ejo mulisi na uchilu kwaro wagamba bobo ibuse na usalala wagali kusuga ibusi waganyina ibulo ajo unwejaluse hao ndubeta yutina mwami aga yeni jimui matalikyo abuto obu ibuto paru bukurusyo wamasigu machonto na gaji bamba misasangu ndianda biogwesa elio pugu ya jogunusyo ria nidyo ikusumana na buyo kuselemuga muri elio pugu diasio bunusyo uyabuya ino suno ndeze kuti ulibanji iwasiga kusogo mberwa harimo ofisi yangu yali chari kwesunu na huige e. Hele wantuma mwini baga lisigide. Hele waka chana jorwe ya uomberwa kubusana oguya. Kambo kakuti balombe baga lisigide. Iwabusuwa na obo kukupumona. Bajisi mwilimo mwingi. Babujita mwilimo yabo. Usanganya mwilimo wabuji uombero. Wabutuminwa ama foni angu azintu yonse. Ila kwa mbana igu jata unsinga. Yabo jabongo. Ili abo wampao kegambo ngeze kuti ndere te ibuka kubusena mumwi ndi chonto awuye taji ntimi mu jande ne eryo ndize kuti garajita abalo abobo bagandi tumina nagati ndi yakuti kiyoga gabotu eryo kulagombela ibajiswa muzindi chonto eryo ndi yakuti nga twabala amwi iguswa we Julia Reza ndinawo lijisi Bible yago ono atujole kupugu ya Isaya ndirabo twagubona iweza Bible yago akulibara ndabara ibutina kubara buyo bara na machu obiro nekuba ndichwi yaleza litamani litafwi
it can never pass away 55th chapter of Isaiah
tarigunzi kuloba yipati ya 55 ya Isaya yiyo ilufutuko luteri
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the water.
Aumi ufanyota, abore, kumenda alimi. Oyo utajisimari, abore, aule, agulia.
Yea, come by wine.
Nyabora, ule waini, mugupa gakutagwe imari. Alimi gakutagwe mulo.
Why do you spend money for that which is not bread?
Kambozi chombere siamari. Uliyejo yitali yukwa, alimi, igubega iwago, uliyejo yitakuti.
Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good.
Amusile ya mwe onse ulindime, agulia ejo ibotu. Agulegila mwe wago, kulibotesia musirwera.
Incline your ear, and come
Amupepege matu anu, kabela mwole bulindime, amusirire, kabela huu ya wago, huya upona.
And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
Kabela njo panga jipanganu yiteri, anduwe, nurubaru se, waga simpe wa Davida.
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject with
Yenda kukana na kulindinwe, zingi buyo zichonto ajiyo jaguti, bakutagwe mali na bakutagwe mulo.
There is so many entertaining things.
Ulezi ntu zingi logo zisangavalisia, zia masuba ano.
There's so much to entice people to what we would call pleasures.
Uli kunji logo kongeresia kubantu. Ulijejo nso twita kuti misaro. Alimi kwa bantu bonse, misara yonse.
There are the enticements for the young people. The modern.
Uligongereza ku bantu bakubushi. Sisiano. Yabushi asunu. Amapati. Ajisiano ja kuliumba bonini.
Music that they have it goes with it and it's all.
Ajimbo ejere de iunka achijo. Ili wonse kongereza. Iwa usanga barisia.
I don't care how good or home a child has been brought
Kandiwe magani iwota kwa munzi imwana. Mwaga gomezekwa. Mwaga isigwa wujitasi ruleme.
If that child hasn't accepted the experience.
Iwa tunao yomwana tana sumina iruchano wakusiarwa. Iwa pia. Himbo ya guli umbabu nini. Yo jata kusiria wakwe mponya buyo. Awujimwa.
Because in him. Is born in him by nature a carnal spirit.
Kambo mulingwe, kwa basiarwa, mulingwe, ubulenge muya abunyama. Alimi inguzi ya diabolosu, zipati logo sunu usigira ya jata, muya oyo omwana munini
era
mobutigunji moya iwuyita kubapati awo abo baagaga guzya lwokupya kamba obuyomboli ibuumi lwayincwa alimwi wasanduka akuzyalwa yabupya mu bwami bwaleza bulenge bwago unyoyeli lwazintu zyanyiga tawemagani obo mboli mubondi kitakuti obo bwagajincwa mulinduwe inga wabomba akuba sibubombi pere ne kubabobo yoba amushobo umwi wanguzu zigwera mulinduwe kambo uyu mudala wajibi akuyandisya wabwe tazina kufuka pe pelekera kristo lomwe abweze ijono yabwami mumoyo wago ijo zintu tazina openzi kupati maningi zekonji kwamba zina yamwarumi nkambo zekonji iwuli eya zina lyabwe lino pere ibunji bwano mulamuyeya bamba kuti wakali gasuwa oko ibantu kobali bwinka mukusara ibukabya alimi banakasi bakalikunga bayutuka kabayimba eyo nyimbo yabo zyakali ikusungiri alogo tyakuti basi mato bakali kwinda mumato bakalikunga asika eyo mphawo kamasoja bakali ikusala lyakukambya bakali bali ikujata abo basi mato ikuswa ubulizi akubajaya eyo muti umwi mulemu wakali iyanda iwinda eyo wakajitya basi mato ibabwe mwangirira uporo yandembera akubika intu yimwi mumulomo wabwe kutegwa njata kunzi ubwira eryo ero kubika tuzisyo mumati abasi mato kutegwa batakonzi kubwa akuyenda ambali ujimvwa ilo banakasi bakaswa bakasiyana akubwira abwimba alimi o wakali kuphatilowo kusikira wanyona kuyuba akubogo ibwabwe zagwira kuli basi mato amunjire amunjire pere tibakakonzya kumugwa bakabikide tusinsyo mumathwi abo ino pookenda kusena mumwi oko kukakerede mukwisya kundembera na wangununa manza akwe alimi wakali kuyanda kukwisya tusinsyo iuswa kumathwi akwe awajindi kwenda mutugwagwa wakangwa mwimbi wakali imbopoti elogo njimo ikusika kunserero okwiya yakuti jindi nakayinda alwo bakati o sikuyenda kwa mupati tukwange kuphoro yandembera alwo wakati pepe amdangununa buyo ndangwaji kuyimwe yiphati maningi imusikira eyo tayikani penzi elimbi eyo ngenzira kumuna kristo wakazyalulwa ngakajana yithu yimwe yiphati maningi iwinda zizyanu zyakuliyumba ibonini akulisangabalisya kwanyika eyi basangabasigwa amuya usalala walo muphati mani usikira nyika ilifide kulimbapo pere jindi wanka ulisangabalisya uku utakwa nkhokuya wede wira kuti ujisimali imanjiloko mulomwana mukupuci uthola mwezi nyina musimbi kumaphati aya aziziyanu ezi azimwizimbi uyoba jiwaloko ukuholwa iwawe kwamphwidi iyo bantu bayinka basola ikujana misalo mkuwinka mumanda amawoko ikunywa kugwisya buso lwamphwidi bayoyandika kuphatira mbali manji eryo ino ncinzi ncho bajana ikuswa kuli cijo bajana jinthu citha ikuciswa miyoyo eryo yeya werete yoyi ibamba ikulilesa buso wabumwi iyo bulumbu kwajibi ndufu tawajopanga anu anyiga kuli nciyo kubalama iwabubeji ikunywa kuyoyingisya ibuyo busu jibi yoyingisya buyo lufu atala alufu kulingula ibwabo wamalekelo uyo pamulwa ikuswa kulilesa jabutamani ikuya musiba lya muliro alimi tokonzi kuchana jili jonse chitakuswekerwa.
Then God comes and asks the question, why do you
spend your money for those things that satisfy God? Kambo zobesha mali ago kusintu ezyo sitakutwi. Kambo zi choyijitira.
What makes man want to do?
Chinze jibamba imotu kujijita. Balamanisya gonse koba jisi. Gonse koba gonzia kuhola. Igu ula siya kunyua. Igu samiga banda gasi. Mbebe endabo.
Or some kind of a worldly, lustful pleasures.
Amoshoba omwe wanyiga misalo ezisusi.
But we are told in the Bible and are bid to come to God.
Pere tulambira mu Bible alimi. Yatamga ikusiga kuleza. Agola rutanga utamani, agomi utamani. Na utawe mali, na aga utawe muro.
Those things cannot satisfy.
Egezi tu tazigonji ukutwa, alimi makorero asio ndufu rutamani. Alimi, ikutolela imari, onsi, ngogonja ikubika antomwe, ikuba, ndurula pati, na siguli sangabalisha. Na musakwa sigudana na kufumba, mbonga waba, na musindi simpo, na kufumba, mojibete. Ikutolela jonsi, chogonja ikubika antomwe, ujita jejo.
Dress in the very highest of dressings and... and do the things that
you samaz sani yata maningi. Alimi gujitas into inya. Oijita. Ivia utebula chegi. Yarunya nyogo. Rutamani.
God said then, why?
Lezo wakati mpao. Kambonzi. Kiojitanzi kubusuwa kwa rweta. Jindi tuwa kubusuwa kwa uti. Kambonzi. Tuwa jitajeyo.
What's going to be our answer?
Inobuyoba buinguzi nzi, Ibwesu. Inobuyoba buinguzi nzi, kuli Amerika, yabusi asuna, eyo ya amba uti, ishisi, jabu na Kristo.
And there's more money spent for whiskey.
Harimi uli malimanji au wa mawhiski. Mujindi jamwaga, iwinda aligo, uli siyagulia.
Why spend your money for those kind of things?
Kambo zubele siyamari, kumushobo oyo, wasintu. Nebabo mfulumende inga ya kutumina kuntolongo. Kamba kama tola osani akwa na nitero. Nyoga tuma ndisa ugabunga gamwe ago. Iga talulene mchirirano. Igutambula nitero. Igutuma nishinari. Igumasena alandu warwizi.
Ya kubosi kwa
abusu wa mwemwe. Kamba usi. Vajijita.
We are a Christian nation and
Rejesi ya buna Kristo, mapirioni alatumwa kubantu abogwe. Ya kutitu solagu uraburongwe iwabo. Lino, bali mgoji gaga.
No wonder Khrushchev said, if there is a God,
Najikambi, Khrushchev wagati, utina uliresa, uyo pianga palesi yawe, ikuti salale olbo.
The heathens can make such statements to bring shame upon us.
Bahedeni balagonzo wamba tuamba oto. Kuhuleta mause alindiswe.
What a ridiculous thing it is. And we call ourselves
Ino chitu ya ufuba. Alimitulari chatome ni uti vana Kristo.
God said come by eternal life. Without money, without
price. Lezo wakati mubole. Mule bumi butamani. Ya utawe mali. Ya utawe imuro. Bumi. Iupona. Waliose. Kavela. Tuwabufu tatila. Agusega kumesu awe. Ino utio jitanzi. Kubusuba obo. Ino kuyoba. Yukinalesa watupa intu ya kujita autupa mali wamba iwa ijisi jihubite maningi kunsi ya machulu haolesa uyobuzia ino toga jitanzi ya mbobo kambo zitubelesia mali esu kuzintu zitakutua yutalibi ya kujisi pere kuyoba kubagame iguswa kumashareni usiga kumamilioni ama dola aumi ngayo pegwa. Ya kulibantu wala jana, nagabala yano ya ino, ogo basa mkoviro, gabelega, mkempu, ya uhimina. Umui wakajisi, ivana abosami umui umbi, wakajisi mkoviro. Eyo umui wabo, wakalise kwanchito. Eyo umui abasa mkwa wakajisi ivana mkoviro na ivana abosami, wakali mkwa uchi, wakali yandigana imbulimo kuinda umui wakajisi ivana mkoviro. Kamera wakawuka, yon kima angwe. Kamera wakamutubula kusule.
That's the kind of a nation, that's the kind of a
thief. Mari, oyongomushobo wajisi, oyongomushobo wagulifwa, oyongomu ya wendesi ya bantu.
And you can see how essential.
Pawenga mwona mbogo li iwe andisi, iusiyalo kupya wede ikuba wede usiyalurwa wede kuba hambole kuli ndime kabera mule kautawe mali
you can't say I didn't have the money you don't need any money
tawanje kuti sejisi mali tuyandika ni mali amwe ulape kwa yabuyo sewa tuwana amerika tuyeme logo uli bajira zintu yesu uzintu zionse oyongo mwamba yesu kwa badelela zintu kwa jisi mali kukuka usia mali yesu ama dola umasi ambi asimezi mbi ezio zijete iwenda mkati palaba bona basiwebe la silengwalesa gaba siga bose mapepe agubota kibana amerika palaba jitila ezio zintu ya mali aswa usofi alasesemia umeso aleza ayo tauli inzira yesu igu ya kuchulu there isn't to yonse mu America twerede kubadelela inzira yesu mula uka kuma restauranti kuyolia zisu rozianu yurinato pi mali atafure igupa mali uli oyo ugo tauga aindiria uli kusunga na kusiga kumeso kakuli ula badelwa u company eyo njabelegela eyo aya nukujea ere tu igwa maseti alikumi na ainda amari yago yutina toyeti oyo yungutauga kulago jimwa muri imunyu umari na mushobo umwiwa ri simyanda imari igali mamauna gaguri ulacha na mari agwe ndiye yakutindi sapu amause wujijita ndiye yakuti umetega yikubi wujisi yagali wujitiga ibantu babotu masena imabotu tebagali wujisumizia ejo pere jose jinka muya omwe mupati Ndagali kuka mwendo, iluwa jitima, elio sumuwe samiguli. Ndagali jisi, purifugesi, nini mujanza, yomwe sutugesi, muli ilimbi. Aga pakete, igangu ganini, igangukesia, ijirosu, mungkwa yangu. Kabela ndagali igwenda, sumuwe samiguli, wagenda kumbele, aguti. Sa inga, najibwe selandu. Ndagati, oh, ndia konya buya, ujitima mwenene, darumba igapati. Utandela vyo o mayati ali magumi otatwe. Wakati ndajibweza eyo. Wakabweza jitu jinini. Iwibweza. Wakasumana na wenda. Eyo jini nagasiga. Nagaya yandisa. Ni. Wakali kubaderwa. Pele. Nega mupabu yo ii. Mupa jisela ya dola. Wayanda wakali jisi. Nintuzi yangu utandela vyo. Wamba minichi. Iutandela jimo. Yamama nino. Ajigombelo eji. Aho, paga tanta itima, daga tanta jinima, rutanzi, akutandikisia, ibuyo ansi, akuiweza, daga mupaji sara ya dola. Wakati, ashoto buyo, daga ti, ino chinzi mwenene. Wakati, ndabweza dema pege, otatwe ago. Daga ti, mwenene, mbobo, ino chinzi ya rubira. Wakati, kubadere se wangu, kwa ansi maningi, masenti alikumi, otatwe, hausanwe, pege liomwe, ulaji kwele tege masenti, ambi, alimagumi. Biro au sanwe. Mwabona obo mbuna Amerika. Sintu zionse zierede kubaderwa. Wanoezia mumoto kala wago. Kabela wabulegela kuita mwilindi. Kabela jana mtu umi uti. Akukwere guzwa. Kikotu walibambila ibadela. Kambo bayo kubaderesia kulikugo. Uti kukwesa mioto kala. Ipaigete asiga ukwasia yokubadesia igunjibobu umayele yomwe alimuti na mulimi na ini uswa muliteni wakusia tarakitari ya kule yo inda windirira winda jejo welede kubadelela zintu zionse nyoga jita zintu zionse ngu patera mari patera mari elune kwa bobo nchila mfuboti chilindi omu jibi mwajaka usoela Ngoni wakali no sola wukusia iguswa mwilindi ijajibi. Elesa ula wukusia iguswa mwilindi ijajibi kakutawe mali kakutawe mwono. Jindi no kutawe umwe ugonzia kukukusia. Iutinatu mubadele kabotu si uwera wago wamoto gala ufide. Uyo wakala mwilindi. Wele deguga amali na pe wukede mwilindi. Pele jirindi jibiabi, soga sola kunjila, yeyo diabolosi, mwaga kusoela. Jirindi jajibi, akutashoma, leisa, kari andila, uwela iguswa, yakutawe mali, yakutawe igubadelesia. Eru nekubabobo ulilete, mujirindi, wamumolosya ejivi ajongo kabela iutasola kumwita jindu wachanaso ngwera mota o poncha ugide iganji babika nketani impati ulale wajirindi wi sambaila kubampa na omwi awutalika iukaya iliunguso syamotokala zitalika ikutonsa kabela mota italika ikubereka ukutonsa kuswa jindile sakuchana mujirindi chachivi akumva kuti ulamwita walo utuma nketani ansi eyo yakasambayirwa kukalifali viyandurwa lesa akuhaka kumoyo wako akuvitanguzu yambuya usalala alya ikutalika kukwera elyo tachikutholeri chinthu ero nekwabobo tulakhala mujitindi khambo tatikonji kujibhadelera ikubelesya inkhombo zesu tobana amerika tweya kuti inga twajibhadelera ikubelesya inkhombo zesu pere tamukonji yalo tachikwe mali na tachikwe muulo tamujibhadeleri kumbungano jesu wakajibhadelera akalifali pere banthu vawusansoni kuli ncijo vajiyanda imunzira yapo lesa uleci inzira yakuchitambula alemwi nchakuthabhaterera ikuti na uyo wacibweza ikanyichindi pakuthonsa ikuswa mujerendi ula walaulwa konse uwerete kuya kuchibhadera alemwi zakathanathalika kupereka ali nduwe chinthu yomwe gachithana achithwa balakuzya uni uyobhadelera pero ikuti na tiyosuma zilonda kuti na tiyothira mafuta akukupha nyereti ya yakusithwa iluswa kuchikola chapulowa inu muchowonzi wa inshuwarensi ngojisi ikamathana kuchitha chinthu chomwe erede kupa mmali mu nzira pere chidi mwati wesu avikha nketani yakwe yakuyando kusunguluka moyo kwako akukudosa ikuswa mujirindi chachipi ulaponya onse imoyo uthyokede kugwisya chonse chipi iyo pilu ilavikwa mu rwisi lwakulwa kuyeya uliya nduwe phe bora kakuthakwe mmali na kakuthakwe imulo thakwe mmali opo mbophandukide opo mochusawukite japobi opo mukwaxi wako mochitha na eyo chokachitha thakwe phiru kuli nchicho ulaphonya kuchisawa kwa miyoyo ikugwisya busu kwako ponse wakayaswa khambo kansothoko wakachiusawulwa khambo ka milandu yesu kukomwa kwalowumuno wesu wakali ali nguwe akumipunda yakwe twakaphonesegwa takubhadhereri konse alimwi tatuka chithambuli khambo twendeze kwa amuya mubi twendeze kwa amuya wachisi muya wa nyika musana kukuendereze kwa amuya walesa muya usalala oyo utisololera akutwenzya kutusimphe tonse ikupamba bhaibhele opo jindi chimwi yakayinda ndakali kwambawula kumuhedeni wakati amuyeye babranam konse okuphenga kwa bomi achinthu iliyo chotuchesi ikuti twakaphuthuwa malembo akayindi achijuda o ndakati munene konse oko iwayanda nkhochesi phere ndi chisi chinthu chimwe chiyinda checho ndi chisimuya wa oyo wakalilemba walo ulisimphikisya akulipamba opo chisomezi chonse thayakazi nzira yakuthola checho mwabona werete kusika akuula kakuthakwe mali ikuula kakuthakwe muno tachitholeri chinthu chamahara kufumbwa uyanda walo apole lesa ulakuthonsa kuswa mujirindi muli mwaharumi kumulyango uthekwa mupotho wakali muswayerete mbujirindi ikuswa mwitha lyapanyina kuyinda kuli diabulos oyo waka lemanya ikumathende nzira yakwe yakuphonena yakali yakulombera yalusyalo ikuswa ku banthu apo ndakali kuyinda pali mimbuli mbwa yakali ikupheke kuseni oko wakapona pakamba usiku wapilo pa pentekoste ikapapora igabata jisi kobiri agati gabo kambo wagati nseva nse jisi iyo igakobi kabela ganini manengi gansiriva nseva ngoride nse jisi ngea uti maormi wakalibu ya uti jintu yemwe mwuri ye tawiandigani iweza inkapu yangu Nisa wakali kusola iwe obola imari manji. Wakali imyaga iri magumi. One ya kukomena. Kalimi nisa wakali kusola iwe obola imari manji. Ilasilisi wakali ugonja. Imupangira lumano. Wakwe endela. Walo. Mungo isiakwe. Kuko. Inkwaga gompeme. Eri nisa wakali kwete imari. Igalete mumundado. Ilasilisi gabatana umukwasia. Eri choveni. Kandigani uteregezi ya inkapu ya kwe. Uliba haba waga mbawusi wa Pentecoste. Abo bataka jisi iyitu. Iyorwe ba. Garimu jete maningi. Igunzia. Nukuba ikutana shere ikuswa. Ubalomgana. Perejindi. Naga balanga umesu abo. Umi mkuboshi. Agungu mana. Umukuboshi. Ambi. Uyembede. Ausutene luganda.
As Peter and John went up,
Muri Johani, Muri Petro, a Johani, Nibagari Guya, Kumriango. You are going to me, Momontu Oyo, Mugobus, Ogon Kuti, Gungumana, you are Upachi, Alin, Iwinda, Wariose, Wagabona, Gunsi, Yagusutana, Waluganda, Aguamba, you are Subarina Karilaya, Yagarigum Pavusu, Wamuseri, Imutara, Wagari Rutanga Rutambigi. Ya usulabu lembu. Wakabona yutu yimwe yagali ubonega. Igu inda na nini.
You know there's something about Christianity.
Nyomalisi kule yutu yimwe kuchatikisya. Una Kristo. Mamba ibantu kulibonya uandene. Balo mbantu. Ibabo tumaningi mungiga yonse. Ani wakajisi nkapu ya kwe. Kabela. Wagi iterege.
And the Apostle Peter being the oldest.
Elimu Apostle Petro mkubwa umupati uinda wakati siliva angolide sejisi. Mumaki ambi sekwenzi ugupa inoibayomwe yagula aya makirachi. Siliva angolide sejisi pere ejo chejisi. Wakali yaula kulingwe oyo iwakajisi iboji arutangaro wawaini warufutugo. Wagaswa usiga masuba obiro na otatwe ya utanaba obo. Iguswa ago Pentecoste obo jituji mwe kwa ya gajitiga. Iri maru ni mbogosi wagasotoga. Amen. Mupati nchosyo kwenye chijo hakulanga ubosi ugwagwe. Jinzi ya gajitiga iyo ketani ya kwe chenero useru wagwe wagati. Nagajisiruse uliba jiswa.
Spirit had taken place.
Oyomu yanguonya. Igo katola busena mumoyo wamuseri mutara. Wagati. Mwaligoji moja mari. Sechis. Pere ndijisi jinti mwe. Ya kutola busena. Igwajo. Zindi ziri million. Mwari ego. Chejisi. Inamu yeye Petro wakari mjuda. Alimi balaya nda imari. Upange. Pere oyu mjuda. Wakari sandugide. Igutari. Mwari ego. Chejisi. Nasambara.
But such as I have given thee.
Pere, muri ejo chejisi, ndagupa. Muri ejo chejisi, nijisi shere ni mungkomo yangu.
I couldn't buy a loaf of bread. I couldn't buy nothing. I don't have a cent.
Segwanji gula jinkwa. Segwanji gula jitu. Sejisi senti. Pere kutina inga. Waitambla. Muri ejo chejisi. Nila kupankamba jaga pegwa kuli ndime.
That's what we need.
Ejo chotu yanda. Mwri ejo chejisi na kupa. Inu ujisi nzimu nene.
I've been up to him that sells milk and honey without price.
Ndari ulingwe oyo usambala imu kupa. Aboji. Ya kutawe muro. Njoji pa kuli nduwe. Chejisi jiweke kuli ndime. Janchijo. Iutina inga wajitambula. Njoji pa kuli nduwe. Igutari mburi umiunga. Wabadarisha. Pere. Abo. Banga. Ibapa. Kambo mburi mbo mutambula. Jabuyo. Amuga pe jabuyo. Wagari ulaira wa mwami wakwe. Atana inda ibuyo masuba otatwe. Kamu ya mwenye gayose. Wagamba uge magaima watu. oyo ushoma akwabatizidwa uyo futuka alimwe oyo utashomi uyozuwa ezi tonde ziyobatobera abo bashoma muzina yangu bayotanda bakyabulosi bayowamba umyambo mipya iwutina banywa zintu zijaya tazikaba jesi iwutina babwesa inzoga tazikaba penzi mulimbo mukatambula jabuyo amukapenya buyo oyo mujuta wakalijintchitwe yintu chotuyandikana mu america nkujintcha ngwamo ya usola ikutola busena bwa zilengwa yesu zimwi zyabukombi mulimbo mukatambula jabuyo amukapenya buyo
Give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth.
Muri eyo chejisi ndagupa musina ya Jesu Kristo wa Nazareta. Buga wende. Ilushomo musina eyo linjoloma bya mulengi.
No wonder he went leaping in
joy. Kajigambi waga unka gabiringana abusotoga gurumba zyaleza. Oh, mani sisi ntu zipate nisa wakalikede alia wa miaka eri magumi one igasola ikuchana imali imanji agu Murira makirachi pere taga gungi ya kujijita pere monja mubusena nchobeni. Iguta yerwi, haji ndi ita yerwi, aguta yerwa nchobeni. Ibantu bata wankobaya. Wagajana ejo chaga liwi anda. Ndiriko mena wakutileisa ulajijita mzila eo. Iyo kamoa, ibate wababubulusi, banini, ibusiku mwen. Nagajana ejo chaga liwi anda. Ejo. Yatagari kukonja kukwakumali munkamu ya bantu batasami ikabotu bataide batazikulemba akubala ibantu basiya kukutalika kulale obuya mubuyage bakaindi ibunini bwakali bwakusambalira izikola bwakayintwa ndakachana muulo yandisi yindi oyo muntu usiya nakalanga kumeso angu akuti sena wakatambula muya usala ikuswa nokashoma o yakali chinthu yemwe kekali kuyanda kekalangira kuyejana bakasika bantu abo pere bakali jisi ejo chekabulide
They wouldn't accept what we
You any sunu inga Heba sunu na ejo Chotu jesi Pere ejo Chejijo Choba yandigana
Khrushchev All the rest of them
Khrushchev Bose mami babo Bayandigana Kristo Morobisio Wamu ya usalala
It'll change their dispositions
Lio yincha bube babo Bukame Iyo bambabantu Abo Basula higa Iyo bababu nyina Yo kwisya bonyo abunyano anzwango akubikaru yandisho arutangaro alomono bobotu aruse yimu busena butayeyerwi zindi simwe obo konjana choyandaura ino bana baisraeli ibaka panzi yose isalo zya egepita gaguli miramo yabo yagali uswega emalowa gaguli miraga yabo yagali ulengerera anze ya muganwa Mabona, nibaga paz yonse ingolide, zibaga salira bana ikepita, kumanzi, agunya mabotu atontola. Iba solidabu, bamunkanda, daga baso ya guswa kuwa oasisi, kuya kuwa oasisi. Iguswa, ujirindi, kuya kutusensa, perez yonse, ziagari uminide.
Come without money or without price.
The voice spoke to the prophets as it speaks to the rock.
The dry sing in the wilderness.
Jitu yaga umiri delogo munkanda. Jitu yaga ligule logo. Umansi. Kao inyota yabo yagamana.
Without money or without price. Speak to the rock, not pay the rock.
Ganana kumwara, ikutari kubadela kumwara, pere, ganana kumwara. Walo jini mwara asunu masigu, walo mwara mwenyiga igatazia. Jikutina, wali mwendo mwenyiga eyo igatazia. Ganana kumwara, kwerete kumubadela, ganana kulingue.
And he's a very present help in a time of trouble.
Amen.
If you're sick, speak to
him. Irwalo ndukwasyo rolego nchohyo. Mwenye indi ya mapenzi, utina ulijisitwe, ganana kumwara. Utina ujiswa ijebe, ganana kumwara. Utina wakata sikwa, gana na kumwara mwabona iboneka kuti inga kwaba kuli konse kwakaboneka mbuli kuti chagwe manzi kuselero mumasena imachonto ogo wakalithusesa niwa tajanika manzi atala ya mulundu oyo umwara lesa ulachita zinthu ikuchokera ikusule ikuswa kulijejo munthu nchayeya imwara kusena wakayumilina maningi munkhanda pewe wakati gana na kumwara sino vanthu bakenu aloko bayeya kuti na vakunja kunkha akwamba miphayiro yapo ikubadela muphayizi kwamba miphayiro michonto ikulimbapo ikubadelera mnjira iziyapo yonse ikuti na payo iyaka imbungano imphati kusena pomwi khapera imuvuvi umwi uyoyikwasiriza ikusumana na kuphona muzisusi ikuwa munthu omwi ombe ikumubadelera uyiya kuti nchachiyo lezathandi mbali ako apo sofi yinthu yonse nchayanda kulipha iwako womwi kwako ukana na kuli nguwe lesa wakakupha mali utaperesiye ku zinthu zithakuti aperesiye ku zinthu zikuthya pere ikuletha ikukhutha kwini thokonji kukuthana ikusikira wakana na kumwala wakaletha menda apha bomi kakuthakwe mali kakuthakwe mulo ilo bakanywa khavera inkhamene yabo zakanywa abana babo kakanywa alimwi kachiri kasensa kakunkha munkhanda ido mboponya mbali mwala asunu munyika eyi ikathaze iwa banthu banyonyoka kufuma oyo uchoma nguwe kakanyonyokiphe pero yoba abomi kuthamani amone busiku abomwi phe bakayandikana ikuti kuziya makani achinkhwa inkhwa iyabo yakalethwa kulimbapo iusiku abomwi ijapopya tulankha sunu iwo ulachinkhwa kuti na uli mukombisi nkhapera wenda awa kuchinthola akuti ndiyandachinkhwa inga wati kundithondezi aruthanzi masenti ako ali makumi opiro awosanwe nderede kuba amasenti ali makumi opiro awosanwe achinkhwa eyi iyo nchizincho chisi chindi wayula eyi site anini ikuswa kupende phere uli chisi chanda maningi eyo witi choikonzya ikupha kalakwisiya wonse iyi mavitamini ikuswa ninchiyo ikusenga ponse wopha kungurube akusanganya chimwi yakakandwa ejo yijatha ikusenga anthu omwe akukusefa akuphanga inkhwa ikuperesiya manza athombe abusofwi zindi zinji mulabona eyo chokujana muzinkhwa izyanu yindi yimwe itukathathwa masusu azinthu zithasalali athubera twasusu azinthu ziyonse zimbi ziwita mumabhekari ayo ivanthu vasisili vachiswathu mpende azinthu ziyonse kuchisanganya ikuti na wabona ikachiphangwa inga tosola ikuchidya inu nekupapopo ulabhatherera masenti ali makumi awiri awosanwe naphe thokonzi uchula ilo lesa ukapasanina ibusiku wapomwe ichinkhwa ijakachikwa amanza apangelo kakuthawe mali kakuthawe mulo ili asunu eyo chinkhwa yakayimina khristu bomi kwakumuuya pasene mukakuswa ikuchulu kusopha bomi bwakwe ilo lesa ulapapha pana bakwe apusupa luchanu lupya mulaye ikuti na chinkhwa ja kayilekera ikuba imbuthigwa yakasofwala mulamuhwa omwi gamba ula ndichisi ndilakwambira ndilimuna lutherani ndilimuna presbyteria baptisti ndilimuna pentekosto ejo chinkhwa ibuyo yakaphangwa amanza akayinu kukonse ikuliko kuli nchicho chisofwi buyo yakaphangwa amanza a banthu pere chindi wamphwa ruchano rwapokombe chapopya seni okuno muphayiro muya usalala wapiziya ibunthu wangu yapopya omwebweso ejo mchakulya chapangelo ulapasanina yapopya apusupa isu wakuchulu ikuloka kwa silongesyo kotupulide madosi aluse aluka kutusunguluka pere kukuloka kotulomba o iyi tuma kuseluka ikuswa kuchulu chapopya mwami khristu chinkhwa chabomi uyiwala mumoyo wangu akundilekera iwothe kwapusyu ikwakwe ibuphati masipe bakali ulumba bakali lumbike alimi kufunga mwa rumina mwanakazi wakasiyarwa kumuya waleza akuthambula muya usalala yolumba lyonse thakwe makani kufunga yichithika uyolumba mbuli musankhwa munini mofu kuthala mumarundu beni munini wakasiyarwa ikuthandira miyezi eri lusere yakukomena ithukale kwakathalira kukomena mu meso akwe ibadzali bakwe bakali bajete bakali kukhala kumbali ya chilundu ya bulongo yakayindi ebyo bakalize kuti ikuphendwa oku ikwakonzya ikuvuna meso a beni mwenini kutekwa kakonzya ikubona wakazala lino ikathandira ikuba miyaka eri makumi obewo yakukomena bachere bakwe bakali kukonzya ikuthana ikunji ikuula zinkhwa zyabo anyama wamwaka ibakakonzya kuchitha ikuphandulwa bonse basimuka bonyina anthu omwe bakamukona beni mwenini kasola ikusopana abana banini anja aya ikaufwete takalikonzya kubona eyo chakali kuchitha bakafansoni eyo umwi ya umwi oyomwaka bakayobola iyibera iyimbi yazisyango bakaperesya nini ukumweka iwasuba eyo chindi zisyango nijakasambakwa mubutololo bakabwesa mali akuthansika beni mwenini achithima akumuthumina uli dokotela ikakakuthauka kuphandulwa chakusuchirira ilo jendi ikakakwetha bonse basimukobo nyina ikakakungana jendi beni monini nakaseruka kuswa muchithima meso akwe manini mabothu kabalama wakathandika kukwira akompholola mulimbwa akabalanga kumeso abo omwe wabakhondikitha wakati mulombe ino wakatholera malinzi ikuphandulwa oko wakati muthara thandizina amalizi akatholera bantu aba pere ndilikhomene ilokoti kuti nyakonja kubona imeso abo abo ibakaphatherera mulo ngenjira mbotu imbwa senzi mbonyakatholeraleza ndizi kuti wakandipha chibotho maninji chaka chisi mwana wawe pere ndilumbite ikaphati ikuba akukubona oku wakumuyi yakuti ndakonja ikulanga kumeso akwe akuziba kuti wakandifida zezi bwenye kamutholera thakukwe inzira yakuchereka mulo muphati ikaphati ingasemwambira mbaupete pere ndilalumba ndilumbite ikuti omo ndakali mofu lomwe ndakonja kubona ono ndililumbite chakuti chindi bamayo brothers ndikakandiyambira kuti chindi changu yakali khwene chindi madokotela ndikakandiyambira kuti sekali kukonja ikuphona limbi nyaka yakayinda iri makumi obiro ayosanwe ndichiphona sunu sezi mbwenye katholera lesa pele ndilumbite kuti ndilaphona omwe ndakali sizibi kangitwe mochepe akuchisa kwa moyo lufu luyoosya loko pere asunu lufu kusunda ikwangu haleluya inga wandiletha mukusu ikwakwe mbweyanda ikuti ndakonja ikulanga kumeso akwe wakachitcha chithu kuyinda kukuphandula wakathola moyo wangu kuwubamba kuba mupya ndilizi chithu chimwe chakachithika kuli ndime muthenge wabutololo wakayinda mu Minnesota wakali musankhwa munini wakabweza nchinga yakwe akuya kuchikombera chifumo chimwe kukwiya kwa musondo aume mwanu mukupochi mukusena mwengelete chakachisiku chithu akwiya kwa musondo wakabwesa mwezi nyina musimbi akuinkha kuyosopana aja alimi mwalumi wakali mwalumi wosimide khabera wakanjira mujanda yuba akuwa wakasera musankhwa munene chifumo eyo mbuli mwakaseremuka mukhwakhwa lambira mwezi nyina musimbi kati eyo nchikama yabasikuyindirizya yakuchikombero eyo ilo chinthu nakawa kuchanda mwezi nyina musimbi wakali mule ikuswa kuli nguwe wakali muba wakali thanthamuite phere chindi nakasika wikha maboko akwe achanda wakalipuka khabera wakalengera athala lyachanda mwezi nyina musimbi wakasola ikuthandirizya kuli nguwe phere wakali kulema malinji na ikaphira muchanda wakamukwirira kuti choka choka ulaphirapyo mukati khabera tonse tulanyikira wakakwira wakalira khabera thakwe iyakamukwasya indekainde athala lyachilundu wakasika nchinga nini kayichokwa musankhwa munini kachisi baibele munkhwa yakwe wakankhwa kukwira khabera wakachovesya nchinga yakwe nini wakabikha baibele ilyakwe ansi akuzuzira achanda wakayankhula athali yakwe kasamide zisani zipothu kusikira wakachatha maboko amwarume akusumanana kumuthonsa kusikira wakamukwisya ikuswa muchanda wakasuzira kupusena ikubikha ikathonde icho kumothokala wakamuthumina ambulensi akuzomukwesa kuya kuchibhadela nakamala kuinkha akubhadela ambulensi ikabhadela pamadokota kunyereti yathumano azinthu yakerete kuchithirwa wakasika kumusankhwa munini wakati mulombe ninkhongolenzi njachisi kuli nduwe wakati wina wakati ndichisinkhongole yabumi ibwangu Amu yeye, mari taka kwenja ujibadelela. Wakali buumi kwakwe. Eyo njenzula mbotwelede iburi kwa uliresa. Iutari kuula njila Yesu do. Uye tuye mwei, pele tujisinko ngole ya buumi kwa uliresa. Kambo tuli mugufa, akupira ujirindi ya yibi. Lesa wakawala mabubu awe, angundi samigaji kubira. Ndagali kupira kunsi mojibi. Ulale ikuswa kujiko. Yalo umuno, ikaji siga wataka sange nilogo mungati. Igo pila, utajibu galimbi. Kere smalera warwisi. Wakangu wakudila wangu, ikutawe ulandisi. Uzu wakumenda wakandinuna. Lino ndili gabotu. Ndijisinkongole ya buumi wangu. Kulingwe, ujisinkongole ya buumi. Iwago kulingwe, ujisinkongole ya buumi wago. Kulingwe. Umubelegera, iutari kujepa, kwenda wonse, akulika nkaisya, ya gabu mwe, igago, gambo ngano, utari kumuka wonse, akukasi ya bamwi. Pele kusola kubelegera, akufuna bamwi, akubaleta kulusibo kwa mwami Yesu Kristo. Imwena mutaka, mukutala, inga, ndamba jeji, jindi nagataganya, ya kuponera wakwe kose, wishi, wali kupona, akupona. Waloni, mimi jindi, nagali uchoga kumunzi. Wakali ulala, ujanda jangurube, pao, wakapempenuwa. Hili wakati mbangaye ibasige. Ibaganjira chito, batata mbo bajisi, abo bajisi, iunji. Wakuyobola, alimi mpawa, dili mungufa, kambo, igagubula. Ino uchi, nagasola wamba uchi, nalibuzia uchi nandi jisimali uteti, nagunzia, igubatela, igujosia, batata, eyo. Kega beresia ikusobanya. Pele, wakari wusi upange waba wisi. Kabela wakati, njobuga, iwinka, ulibatata. Bawisi wina anu wakati, lindira nini mulombe. No, sena ujosia marangu, pepe. Taka mbadalisia usibi isi yawe. Wakari komene kuti, wakari kujoga. Wakari komene kuti, waka pempenuwa. Kambo wakari mulombe wawe. Wali mwana wawe wini, wali komene kuti, wali mwe wawe iwe ya kumunzi. Ino taga watelwa kujibi iyawe pere, wali komene chindi naga pepunwa akuti. Naga visya kumbere ya lesa wangu, kumbere ya batata, njobuga winka kulimbabo. Ilyo chindi naga mubona, ulale, waga mbususila, akuyomu miata, ilyo wakati amuchaye mombe unenede, ya kutawe mali. Amulete jigobela jibotuma nindi. Nakutawe mari. Amulete nwewe. Nakutawe mari. Amuisamige. Umunwe wawe. Atulie agunywa. Agubotelwa. Kambo oyu. Mulambe wangu. Wagari swegede. Kabela ono. Wajanwa. Wagari fide. Kabela ulapona alubo. Atukombane ujati isyanchijo.
May I say this, friends, to close.
Agwe utindambe ye jibensuma. Kukuchala. Jintujireke ejo. Jikutia.
The only real thing there is, the only good things there is, cannot be bought with money.
Zinto sibotu zirike sirigo. Tazigonji gurwa amali. Zialon zipego zialesa zitawi. Linda uli Yesu Kristo. Lufutuwa rwabuntu. Lutangalo. Bola uliye agukuta.
Wherefore do you spend money for that?
Binzi mubelesia mali kuli ezio. Zitalizinkwa. Mubelesia iguanu. Kulizesyo, zita kuchi. Amuswiriye ya moyo wose ulindimi. Akulia, ejo jirigabotu. Akulegela ibuntu wanu kubotewa. Mulike, mulisiruera. Amu pempeje matwi anu. Akusiga ulindimi. Amu we, kabela ibuntu iwanu. Uyagupona alimi jobamba ipanganu iteri andinywe. Norwa iruse wakasimpe wa Davida. Zitu zionse zikala chindi jiramfu. Zinu zionse si watu. Zinu zionse. Ezio. Nivotezia. Zinu zionse. Ezio. Zitamani. Taziuri. Agutatole la jintu. Mamani no abulombo wapogu eri. Yagati kufungwa oyo uyanda. Abole agunywa iguswa kumenda. Atu sasa twabumi jabuyo. Yagutawe mari. Yagutawe muro. Kambo si nchagelesia mari ago. Uyejo. Jita kutia.
And let the real
kulegela zintu sini sikutia jabuyo oya yagutali huna omwini.
Let us pray.
Atukombe.
While you are in silence and in
prayer. Weyendi no muri mu butondozi amu mu pairo saguri. Bali mu buyage obo. Usaini obo. Abo batana kunywa uswagu kasensa aga. Ya uchibia ndisiagwa njiga kujiri mwumi iwanu. Kabela muyanda iwujicha iwusena iwanu. Wakunyita useni ogu na aloba. Umari ago. Nyanda usila agula iwuswagu liresa. Kautawe mari kautawe mulo. Iwuji amugupa lutangaro wawaini. Za inga watambi gaja nzari ago kuteti. Kundibaruga ungesipranamu. Mwuri wagomba.
God bless you, sir. God bless you, sir.
Leza kulongeze munene. Leza kulongeze munene. Leza kulongeze mujezi. Sena uliba mbiba ngabati. Uniba luga mbuka spranamu. Muri wagomba.
Some of you young people.
Noba tumami. Iba tumani ni. Ya. Noba kataganya. Ibu poli wano. Ii. Maola ayo. Imotumbu. Gaga beresia. Umupairo. Kamba ganduwe. Alimitata. Kose wisha. Iwa gajitwa. Kulinduwe.
And yet.
Alimine wabobo. Waka mubika ambari uusila uusibila iwa diablos. Lino uyanda simbo zianyiga. Zintu zianyiga. Harimu wapepe nukwa iwago. Mwuri mwana mutaka mujanda jangurube. Sa inga watambiga janzari yago. Mujesi mwesu akuti. Lesa kundibaruga. Wandisi simuna useni ugu. Andibore kunganda ya tata. Kaji utari jutuga mwe. Walo. Ula kulangila, tawwe imagani ejo nchoga jita. Neguwa kuti subi zianu, bazi salara piu. Zia kutuba mboli ya, iusugila mboli inkanda malowa. Zia kutuba mboli boya wamberele. Saa uli abo bali mugusyu, wabulesa, yuanga batambiga manza abo. Aho bajisi tue ababulite bati, nda. Naga wita, mojirindi, sata niwa wagandi isizia. Wagandile manya, awundi bamba ikujiswa, na jintu yemwe, na yanda kusen oguno, mketani yalesa, yalushomo, ikunjila kumboya wangu, eyo, iya kunditonsa ikuswa, mugirindi eji, mwuri muntu, umuri yango utegwa mubotu, amutambige mansa anu, lesa mulongeze, aumi.
Lord, I bring to you this hour.
Mwami ndaleta kulinduwe. Ola eri. Abo batambiga manza abo. Uja tuwa kwa sirisi abo. Ewa ndwelesa. Alimelesa. Alike. Konya kubatede ono. Ogo. Waganana kulimbabo. Ogo. Kubalamia ikuti. Balirumide. Yende chwe. Nia chana ibusana walio. Kavera muu ya usalala. Watariga kuganana. Aguti. Mwilovete. Amunyone. Akubora. Alimwe. Mwilile satata. Alimi batambiga manza abo. Ikutondezi aguti. Bali wiyanda ikuswa. Mujanda eja ngurube. Jambunyila. Ikusiga kunganda ya tata. Ogo. Mwiligunji. Ogo. Poba. Tagayandiki. Iguleta ijintu. Mwilisibia bila. Mwagamba. Igabotu. Yuti. Wina mumanza angu. Cheleta. Ndagagatila buyo. Uji ingano jago. Agube kutika sige, jabu botu, jabu bombe, agulama, upa maumi amu. Ede njole taji kubela jibotu maningi, anwenwe, visa miga, uminwe yabo, aguba sanisia, mana, avere wakachaikwa, wajipa, mwami. Uliba abo bajisitwe aba pengede, balibulide, satani, wakaba swaela, mwajirindi. Bina usumba usia, iwula mali, agupandrua. Wina kusuma uja, ndisa ibu nji wawo, kibaga gonja, iu pandua, ndisa mbusirisi, taga gonja, iu kusia, ipenzi, nogwa kuchi waga jisi imali imanji, ilogo, pewo ndueleza. Ero ndalomba kuchi njonya ola eri, unsi yabu nanige, kwa muu ya usalala, iwa kede jarino, kuchi, uyoponya umi aumi wawo, hawe kuchi bapone segwe, uswa kumutwe wawo, igusiga kumatende abo, gabe elagonse, iu tinata bajisi rutangalo. Lufutu kwa wabo, tabajigonji, iwa terwalime, mulitabita mwagamba, waga indi, bozi ya rutangaro, wa lufutu kwa wangu. Awa tambole rutangaro, arukomano, igutegela, agungumana iwabo, kamo nduwe imwala, mwenyiga igatazia. Mulimayusuro, mwenye indi, jakuori angula. Jindi, diablo sinafusa marwas onse, atutanda michi, alimbabo. Uli mayusuro, mjindi jakuo ya gula. Awe wabo asunu, leza, kwa jiromba musinari ya Jesu. Amen.
Softly and tenderly, Jesus is calling for you.
Ina kutina ulanda igubola ata neji pairo akufuga maansi igutegwa tupaire anduwe unaniga kufunga chotu wanzia igujita ulitambidwe.
Tenderly, Jesus is calling, calling, oh, sinner, come.
Sena mlambuyanda, Teddy walumba utupe bulide. Ndabuyanda ndamuyanda kambo wakasangu na kundianda. Za inga waru janoro. Baturu hinde kumulemo iwawe. Ya ututana incha bubambe. Wabusuanga na asho ntobuyo. Ogu nkubamba. Imurumbe wa yutuga. Niliko menalo uti mwa utambula. Lomba uti omu kwasya kambo wani kwasya ugana na. Na lomba iguti mubonya ibunanige. Wapedwe ulindime. Ugana na ulindinywe. Amu utambole walo mubonanige mubonya mwatuminwa awebuti mwami awulongesye moyo wanu chibot dinamu chala byo mesano mbole mutwimba atutambire manza Yesu. Lino atu watambiga vyo mitu Yesu kulungunguna mwana mwanda sena taliga simpe kumoyo wanu sena tagwe mitu yimwe yigatikisia inguwe eyo chaga simpe logo ndamu yanda kambo wakasangu na kudianda igawala iguswa kuntambo ya bumi iguswa ugalivari igabu haga kumoyo wangu mutarubi mugasu ramondi ulatu kamba ugira sunumasigu ubusigu wamulariro utina mwana muyanda mwami mubore usenero uzori ya mulariro antomwe andiswe mwami na wayanda ndinori ogu na antomwe andinywe.
That's Brother Tony Zabel's son-in-law.
Oye mugansa wa mugasu Tony Zabel mugasu Tom Uswa wa Afrika mwana wagwe.
Fine boy. Real good.
Musa kwa mwotu muna Kristo wini. Mwotu utongamene. Mugamba usi munini mwotu.
Because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary's tree.
Oye hindi inotu watime mitu Yesu lino. Muli piano boys manana.
Lord Jesus, we're fixing to enter another service, Lord.
Mwami Yesu, tulafi ungila uswanga na gumbi. Mwami, kwagurumba kumuya usalala oyo. Wamba ura kumiyo Yesu. Amtuli kwa mene, mwami kuti, watu yitira jeji. Ili akwe kuti, ekwiri ago. Litajogi, ulinduwe akutawe igubelega. Ili akwe kuti, limanisi ejo. Chulega ganzirwa kujita. Awe kuchiri kare mumio Yesu. Yonse. Uziba kutizi. Yonse zini. Azitu zitwala ini jilamfu. Zibora iguswa kulireza. Ya kutawe mali. Ya kutawe mulo. Kambo zi totu unja. Upenga nasitu mpao. Awejibamba. Iwa maga ni abu mialufu. Uzintu ezio. Zia guloba. Atupenga na igunji. Mwami. Uzintu ezio. Zita galubi. Zitawe mulo.
The price is freely paid.
And imulo ulabaderwa yabuyo. Alimi utundesya. Igutambula. Uhumba uyanda. Walo abore. Longeza jibela jambere. Yakuswanga na uu. Kwa jipa. Mwami, alimi swanga na andiswe sunumasimu. Longezi ya mulimo warubizio. Akubegutirwa igupati, akubeguti, ababantu. Bayagubizi kwa musinari ya mwana wago. Uyandwa. Mwami Jesu, abazuzi kwemu ya usalala. Akubeguti ababantu, batambiga manzi abo. Empe, useni oguno, kuzibizi yabo. Ababole, igusamazi sani. Yagupirila, akunjira mujiziba. Akutonde ya kunjiga kuti, bagaja chirua zibizi yabo. Eryo bali mukubizi kwa kulimba bo yasimasi kwa guswa mupogo kwa yipa mwami bobamu baso Dramon sinumasibu mboli mwatulekela mulombe mupia uswa kujono ya mwami nanige amuya usalala alimi boba andiswe mwili motulia mularilo akume kuti nyo Yesu isalale akunjoloma utabibu sofi mwili ndiswe akume kuti mulowa kwa Yesu utusasye usibi Yesu yonse
granted Lord. Keep sickness out of our midst and give us joy and peace.
Wajipa mwami, wakwisya marwasi agati Yesu.
Amen.
Wotuparu tangaro alomono. Binda muni Yesu Kristo kwa jilomba. Amen. Senamula muyanda, lino amutambige mansa anu ulingwe. Lino tambiza kusuka na manza, amutumi ulimusiriago. Bombo bo, amutambise, usunguru gagonse, akusuka na manza. Chibotu, mwesu na beyu, achwiri agwe, chibotu.